langa ndi visaga buhlungu tenze lumpete ngayo uvusa balele. I'm sorry my baby ndicela ubolo ndikuxolele my baby you did it in minutes ndisathanda mna. I'm sorry my baby ndicela ubolo. I'm so sorry now ndikuxolele my baby you did it in minutes ndisathanda mna.
I'm now.